kauli kali ndi muzi unabagobense nafu ate sitembe kakubandika amagwa nabali bampala mpakumpulira ndigaba kwa bata bakole emindi kali numwana winti mantuse mukungana bamanye nera nchali newe nyimba ndagalwa kubira mwe haba nina kumukwano gutyo njani ndwayo olwokuba manyi otegeka nemuyayana abansaba obupi entakera kale mukalire temwekanga ngewamugema nkedde yamalire nnyo towafe bibi abaana bakafero betabangudde temwekanga ngewajjajja nkedde yamalire nnyo towafe bibi abaana bakafero betabangudde bino ebigambo bintabudde kambasese banywanyi bimazamanyi omuntu gwe twazikanisibwa ekimanyi emasaba wali mu miranga n'ettendo kafero paulo atamumanyayani abange mundeke endaga yayimbanga nakunkumula ennyenje n'ebitimwa byeddala matendago yeefubako nategekera abaana mayumba n'ettakera yayina ebiwera kati wenjogerera bitunda ebyalwajjo tulabe endalageza abaana abaana banabwe batira beenensi batuuka okwegana abaana bannaabwe ne boogera ebigambo by'ekisiru tigwe ennyokola yali malaya kyeggambye era toli mwana wa taata paulo yali tayinza kwagala ntaalo binsuseeko konze maama kankere ewajjajja mugemmana yamanyembeteza kyekyo kinkezeza jjajja nkuzinduka maliigano ewaffe bibi temwekanga ngewamugema nkedde yamaliire ennyo ewaffe bibi abaana bakafero betabangudde temwekanga ngewajjajja nkedde yamaliire ennyo ewaffe bibi abaana bakafero betabangudde kyotegese gwe muzadde munange tuzaala mibiri emyoyo tugenda nagyo teweyibala kyali bewuwo sebatu obiwulidde otya ebyo otegese otya obusika bw'enjuyo misa kimayinja neddaani kubaguliza oyagala wambazi tutobala ensi eno tulabe nga twezimba tutegekera abaana ne tukola ebingi n'abamu kulya looni abaana bafune efyucya kuno kuzaala kwa leero kwamaze muli amaanyi ab'edda balikono kale batukubala nolaba abatunda ye batakola n'ebijja bafuna abigula kyekyo kinkezeza jjajja nkuzinduka maliigano ewaffe bibi temwekanga ngewamugema nkedde yamaliire ennyo ewaffe bibi abaana bakafero betabangudde temwekanga ngewajjajja nkedde yamaliire ennyo ewaffe bibi abaana bakafero.
Remember where you got it from. www.djericom.com.